Namhlanje sokhuluma nalabantu abastakile empilweni yeni balahlithemba ngoba bethi kuphelile ngabo. No, kumbula one thing. Impilo yisondo iyajikajika. Namhlanje ngakusebukhanyeni sasigcwele kumnyameni. Uthathe down kanti izolo kuphezulu. Ikuseka left iphinde ikuseka right. Mara wena ungaphili mani. Shaye kuvuka uthathe.
It wasn't easy, bro. Ukuphusha life. Uyehla kwenyuka. Impilo leyo. It wasn't easy, bro. Uqhubeka ne life. Uyehla kwenyuka. Impilo leyo. Sukela ngiphusha ngiwa ngivuka bengibuka makunetha imvula bengazi nami ngizokhula ngiyinkunzi manje ngiyavuma isimo isima ngiyasifika njengethekene ngakhanye mabe ngibuza ngiyayiphika sengiqala ukuluza ngiba weaker nomhlaba engathi ngizowushiya akusekho nofuna ukusiza i-life bro wami nzima bantu phenduka isitina mawenza okuhle uzocishwa bheka lento yaqala bengigxeka bekhipha amathe mengivela bebetha umculo ngizowuyeka noma ku-rough kusafu ngizophokophela ngempela namandla soze aphela le benzo Mama ngiyatshela mntali please uzungisize nami uzungikhiphe kulo season
It wasn't easy bro Ukuphusha i-life Uyehla kwenyuka Impilo leyo It wasn't easy bro Uqhubeka ne-life Uyehla kwenyuka Impilo leyo
It wasn't easy, bram. Ushizile imali. It wasn't easy, bram. Ukhulungena baba. My mama say no. Take your things slow. Akaze kwaba lula. Kepha kusazodlula. My mama try hard to do things right. Kanti kubambe pom. Kanti ngoneni glod. I keep on pushing and pushing to make a thing. Just working. Ngiyazi nzima nami. Kepha kusazodlula. I still kumdala iqala. I Lord the hell, please. I stepping on my knees. Asking all I wish. Ngiyazi ukhona lapho ngkhona ngiyazi ukhona bakuyibona benza ulove wagcine ngoba ingakho
bonga zebra Ukuphusha i-life Uyehla kwenyuka Impilo leyo It wasn't easy bra Uqhubeka ne-life Uyehla kwenyuka Impilo leyo
Angiqale ngibonga ifemelo yokuqala ngikonfeze njengefara malibona amanzi lesapha aphela kwakuraf umntwana oledi hlanganisa lizamele lami kusasa it wasn't easy ngangicabanga nokuphisa emaphupheni ami mama said take it easy kusazolungangani yami ngaqala ngabhala ngiphusha ngiphanta ngizamela ikhono lami zitha zami zajabha mangena zona zayifaka they were hating and start behaving like bona bazwana nami
it wasn't easy to live a life So many challenges up and downs They were always setting while I'm pushing my style
Mara melube
It wasn't easy, bruh Ukuphusha i-life Uyehla kwenyuka Impilo leyo It wasn't easy, bruh Uqhubeka ne-life Uyehla kwenyuka Impilo leyo Ukuphusha i-life Uyehla kwenyuka Impilo leyo It wasn't easy, bro Ukuphusha i-life
Ukuphusha i-life